Yeah. You're talking about beautiful. We mean beautiful. You're so beautiful, baby.
Kama Mkenya hivi ako karangi. Shipu Uganda, your face Rwanda, na mimi na kukunda, baby. Are you from Sudan, baby? You know I like your skin tone, baby. Kiuno Congo, macho Burundi, Mozambique, Angola, baby. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby we ni mali safi. I will never let you go. Wendo yangu roho. Wana ulivyo mali safi. Kweli baby we ni mali safi. Oh, oh, oh. Can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance? Baby, 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 yeah. Uko kichwani kuna mambo mengi kati ayo mengi jua nawe mpenzi umo. Kwenye msafara wa mapenzi wasafiri ni wengi na mimi nipo kwenye mfumo. Mi moyo wangu na upenda wengi na mtaka kima penzi ni moja tena wewe uyo. Uslaga hiwa na washenzi watakutungia tenzi wajinga ndiyo walio. Asa ni kuite habiti, rafiki, my sweetie. Fanya kujichagulia jina. Moyo umeuthibiti, kivipi, nichiti. Jeuli hiyo kwa kofsina. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo mali safi. Mpenzi we ni mali safi. I will never let you go. Wendo yangu roho. Ona ulivyo mali safi. Aki baby we ni mali safi. Baby, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?